Kierue.
Kati polisi ilikuwa msajia wa miaka 12 mwene jobukuru. Unonoye Maliko Otianga. Abadde ya salawo kuguma zembiro. Uruwa nyuma lwe bigambi bwanti yaka kana kubana weba satu. Na abo kira mnyumbe Yesubi. Mbafu na mwabu takanya ni mchalawe. Ngenta weyava kumere. Penavi imu district ye napaka. Otianga unono. Abebi okweri indawa amurundu de. Mbamu kuwacha mu district ye Busia. Eyo nonga jabadaya sazewo kwe kukuma. Na jukiru anti nakuzo mwezi 12. Okusinzira ku bebyo okwerinda ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokubiri omwaka guno ku kyalo ekiyitibwa Lokeru mu ggombolola eyitibwa Lorenge Kore Otiango ono kigambibwa nti yaddira abaana be basatu bwatiwo n'abasibira mu nnyumba eyeyo kasiisira n'agiteekerawo omuliro oluvannyuma lw'okufunamu obutakkaanya ne mukyala we Sharoni Rogere wa myaka 20 egy'obukulu Rogere ono nga ye mukyala wo n'akwatiddwa iye salawo kubanga dukira maka gachisawe kuchale chiranye wao utuvanyuma wabuta kanyo ugali wafunye okwe yongira akati yo Otiangawu ya komao ewaka wate okwe kukakana kubana be na haba sivira muka yumba kesubi watu nakatekere omuliro nena salawo kuguma zembiro abana abataru tonze kwekuli Jeneti na Doli wa miaka 10 ya jobukuru Emmanuel Lokongo wa miaka 3 ne Johani Nakodiyo wa mwaka gumu Michael Longolo omwogezi wa polisi mutundu tundu yolusozi Moroto yokusinzira ono nakakasa okukwatibwa kw'omusajja ono nagamba nti wetwogera ali mu kaduuku lwa kapolisi nga n'okunoonyereza ku nsonga zino bwekugenda maaso naye agambye nti ono wakubanga avunaniwo omusango gwekuusa ku butemu.
The Uganda Police Force in Mount Moroso region confirms the arrest of Otiang Marik, 24 years in Busia in connection with